waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Marka aad iibsato guri cusub oo aad kii kuugu horeeyay, waa xilli aad la kulanto farxad iyo raynrayn, laakiin hawsha aad ka soo martay ayaa noqon karta mid adag oo madax iyo minjaba daalisa. Go'aamo muhiim ah oo adag ayaa kula soo dirsi kara, sida inaad go'aamiso meesha kuugu habboon ee aad ka iibsanayso ama ka dhisanayso, inaad guri hore u dhisnaa iibsato ama aad mid cusub dhisato, iyo go'aamo kale oo muhiim ah oo laga yaabo inaadan khibrad u lahayn. Baahida guryaha loo qabo hal la dhisto ama hal la iibsaday ayaa la sheegayaa inay baryahan dambe cirka isku shareertay, taasoo ay dhiirigelisay lacagta taageerada ah ee dawladdu siiso dadka gurigooda ugu horreeyay iibsanaya iyo dulsaarka deymaha bangiyada oo maraya meeshii ugu hooseysay abid. Kelvin Davis waa professor bartay maaliyadda, horena uga tirsanaan jiray jaamacadda University of Melbourne, waana kan isaga oo ka hadlaya baahiyaha guryo iibsiga ee la sheegay in ay gaareen meel aan hore loo arag.
Once house prices start to go up, then people think, oh gee, I've got to get in. FOMO.
Markay bilaabanto in qiimaha guryaha kor u kacaan, bay dadku yiraahdaan alleleh waa inaan ka gaarsiiyo. Waxaa taal la yiraahdaa fear of missing out, FOMO, macnaheeduna yahay cabsi ah in fursadu ku dhaafto. Dabadeed markay dadku dareenka qaataan ah in qiimaha guryaha kor u kacayo, bay si khalada isaga dhaadhiciyaan in marka qiimaha kor u kaco uu waligiiba kor u socon doono, oo ay markaa rabaan in ay hadda iibsadaan guriga. Ayuu yiri. Waxa la rumaysan yahay in barnaamijka Home Builder Grants Scheme oo ah habka dawladdu taageero lacageed ugu siiso dadka gurigoodii ugu horreeyay dhisanaya ama iibsanaya, iyo dulsaarka lacagta bangiyada laga deynsado oo aad u hooseeya awgeed ay sababeen baahidan soo laba kacalaysay ee suuqa guryaha ka jirta. Haddaba marka tartanka noocan ahi ee ka gaadhsiida ahi dhaco, baa la yiri, waxaa sahlanaata in dadku ka ilduufaan dhibaatooyin kale oo halis ah oo ay guryaha ay iibsanayaan qabi karaan. Guryaha horey u dhisnaa waxay yeelan karaan dhaawac dhisme, meelaha biruhu iska galaan oo daxalaysta ama gufayn waa insulationka ah xun. Qaarkoodna waxaaba ku jiri karta asbestos oo ah maado sun ah oo caafimaadka u daran. Si ay haddaba dadka guriga iibsanaya dhibaatooyinka uga badbaadaan, waxay soo kiraysan karaan inta aanay guriga iibsan dadka building inspectorska la yiraahdo oo guryaha si cilmiyeysan u baadha intaan la iibsan. Taasi waxay u sahlaysaa in la helo chachab, halis amaan ama dhaawacyo dhisme oo haddii kale aan markiiba la ogaadeen. Miles Clark oo ah Building Inspector Diwaan Gashan oo reer Melbourne ah ayaa sheegay in xirfadlayaasha khibradda leh ee diwaan gashan yaqaanaan sida dhismaha guriga kor iyo hoosba looga hubiyo.
Usually areas of key concern are the wet areas, so areas such as your bathrooms.
Sida caadiga ah buu yiri, meelaha walwalka ugu weyn leh waa meelaha biyuhu ku dhacaan sida qolka qubayska ama kan dharka lagu dhaqo. Sababtuna waxa weeye in haddii meelahaasi dhaawac yar yeeshaan ay u sii gudbi karto dhaawac weyn, waayo biyuhu waa shayga ugu horreeya ee dhismayaasha dhaawaca biryahan. In la kiraysto building inspectoriska ayaan haddaba dadka qaar u sahlanayn kharashka dheeraadka awgii, iyaga oo ka warwara kharashka inspectorka lacala ay guriga iibsan waayaan. Waana kan Miles Clark mar labaad isaga oo arinta ka hadlaya.
Getting a building inspector on board prior would be best case scenario.
Sida ugu wanaagsan waa in marka horeba building inspector aad haysato, waa maalgashi. Qiyaastii waxay kugu kacaysaa ilaa $600 si ay building inspectorka iyo kuwa cayayaanka la dagaalamaa oo diiwaan gashan u hubiyaan dhismaha iyo cayayaanka alwaaxda galaba. Intaa uun kuma koobna waxyaalaha la gudboon in qofka guriga iibsanaya sameeyo, waa muhiim inaad baadhitaan badan samayso, sida inaad ogaato nooca dhismayaasha aagga aad guriga ka iibsanayso laga dhisi doono, kuwaas oo laga yaabo inay gurigaaga iyo noloshaadaba saameyn dambe ku yeeshaan. Baadhitaankaagu wuxuu kuu sahlayaa inaad sawir ka sii qaadato sida xaafadda ama goobta aad guriga ka iibsatay ay u ekaan doonto siiyaalka dambe, iyo inaad ka sii fikirto halista daada sanadka roobka iyo dabkaymeedka dhaca xilliga kulaylaha waxaa iyaduna muhiim ah in qofku kireysto conveyancer oo ah sharci yaqaan arrimaha iibka guryaha conveyancerku wuxuu talo sharci ka bixiyaa waxyaalaha muhiimka ah inta hawsha iibka gurigu socoto wuxuuna qoraa waraaqaha sharciga ee iibka iyo kala wareejinta guriga Jordan Lam waa haweeney bilowday company la yiraahdo Wealth Source Conveyancing waxayna arrimaha iibka guryaha ku dhex jirtay in ka badan 10 sanadood waxay leedahay iibsadayaasha guryaha mararka qaar kood ma yaqaanaan xilliga ku haboon ee conveyancerka la soo kireysto
So we sometimes get asked, you know, people have asked us before, can I do my own conveyancing? I want to save a bit of money. Do I have to engage a lawyer or a conveyancer?
Mararka qaar kood waxaan la weydiyaa oo horeba nolo weydiiyay bay tiri. Anigu ma soo noqon karaa conveyancer. In lacag iga baxdo ma rabe.
Miyaan
ku qasbanahay inaan kireysto conveyancer sharci yaqaan? Jawaabtuna waxa weeye ha waad isu noqon kartaa ma jirto sharci ka hor istaagaya laakiin caqabadu waxa weeye aqoonteeda ma u leedahay waxa aad hawlgalka uga baahan tahay oo dhan Miss Lam waxay leedahay in xilliga ugu haboon ee conveyancerka la kireysta tahay inta aadan qiimaha guriga ku heshiinin oo aadan saxiixin waraaqaha heshiiska iibka
What purchasers often don't realize is when you go and see that dream property and you fall in love with it
waxa aanay badanaaba iibsadayaashu dareemin waxa weeye in markaad gurigii aad u laabkii jirtay aragto oo aad jeclaato adigoo aan samaynin xaqiiqo iyo macluumaad baadhid tayada guriga aad markiiba iibiyaha la bilowdo gorgortanka qiimaha dabadeed aad qiimaha ku heshiisaan oo aad wax saxeexdo oo aad dabadeed soo kireysato conveyancer taas waa mid soo daahday waayo durbaba gurigii waxaad ku iibsatay wixii uu qabay ba waxa jira wax la yiraahdo negative gearing hadaba marka laga hadlayo xagga iibka maalgashiga guryaha waa marka lacagta guriga ka soo baxaysa ka yartahay tan ku noqonaysa sida bixinta deynta iyo kharashaadka kale ee guriga ku baxa halka waxa ka dhalanaya khasaare ah in faa'iidada gurigu ka yartahay kharashka gelaya waxaa hadaba lagu ogol yahay in aad lacagta aad khasaartay ka jarto dakhliyada kale ee ku soo gala sida mushaharka inta aadan cashuurta ka bixin taa macnaheedu waxa weeye in khasaaraha guriga ka yimi lagaga soo kabto cashuurta cashuur raqiisinta dakhliga lagu cashuuro awgeed waxaana marka mulkiilaha guriga u suurtoobi karta in gurigii maalgashigu sida isku bixiyo isaga oo aan khasaarin mid hadaba la soo gudboonaa dadka gurigooda ugu horeeyay iibsanaya qaarkood waxa weeye ma waxaan iibsadaa guri maalgashi anigoo ka faa'iideysanaya habkan negative gearing-ka mise waxaan iibsadaa guri aan dego professor Kevin Davis ayaa sheegaya in labadaas nooc ee guri iibsigu xagga cashuurta midba dhinaciisa u leeyahay faa'iido iyo halisba
the danger is that first of all house prices don't always go up and the particular house
halista taas ku duugan marka horeba waxa weeye qiimaha guriga kor uu ma socdaan weligood guriga uu qof maalgashi ahaan u iibsadaana waxa laga yaabaa in aanu qiimo ku kordhin waayo waxaynu ognahay in aan guriga la kireysto loo dhaqaaleynin sida kuwa dadkii lahaa degan yihiin oo kale mar labaadkana kolba waa inaad guriga deyntiisa bixiso haddii marka qof shaqadu ka lunto ilaa qorshe dheer buu ku jiray oo uu ku qasbanaado inuu guriga iibiyo tabac taasi dhibaato ayay ku noqonaysaa dhinaca kalena haddii aad iibsato gurigaagii kugu horeeyay si aad u degto oo aad waqti dambe dib u sii iibiso waxaa laga yaabaa inuu ku noqdo maalgashiga ugu wanaagsan ee cashuurtii ugu yareedna kaaga baxday waa kan professor Davis haddana
when you eventually sell a house you've been living in there's no capital gains tax so if for example you bought a house for $600,000
markaad aakhirkii iibso gurigaaga aad deganayd lacagta kaaga soo baxda lagama qaadayo cashuur tusaale ahaan hadii aad guriga ku iibsatay 600,000 gurigaana aad deganayd qiimigiisuna u kordhay oo uu gaaray 1,000,000 waxaad faa'iideysaa 400,000 mana jirto cashuur laga qaadayo faa'iidadaasi ayuu yiri Jordan Lam ayaa iyaduna leh dabcan qofku ikhtiyaar buu u leeyahay hadduu iibsanayo guri oo hore guri horay u dhisnaa ama u dhisanayo mid cusub iyadoo ay ku xiran tahay xaaladiisa gaarka iyo dhaqaalihiisaba laakiin labada noocba waxay leeyihiin dhibkooda iyo faa'iidadooda waxay si gaar ah u tilmaamaysaa gabadhu qoraal heshiiska iibsiga ama dhisida guriga oo ee la saxeexo lagu daro oo dadka qaar lagu tago taas oo loo yaqaano sunset clause sunset clause ka waxa badanaaba la isticmaala waa marka iibka guriga laga hadlayo marka qof iibsado guri aan weli la dhisin laakiin naqshadiisi la dajiyay waxaana loo yaqaana buying of the plan oo macnaheedu yahay in guriga lagu iibsado wixii naqshada laga arkay oo kaliya muddo lagu dhameystiran lagu heshiyo hadaba heshiiska kadib maxaa dhici kara dabcan waxa dhici karta in guriga lagu dhameeyo muddadii iyo sidii lagu heshiyay waxa se kale oo dhici kara laba dhibood midkood kow in gurigii lagu dhameyn waayo muddadii lagu heshiyay laba ama uu marka la dhameeyo uba ekaan waayo noocii naqshada laga arkay markii hore kambaniyada ama dadka guryaha habka u iibiya waxay isticmaalaan qoraal ku jira heshiiska hore ee iibka guriga oo sharci ahaan u ogolaanaya inay sidaa yeeli karaan qoraalkana waxaa loo yaqaanaa sunset clause kaasoo laga yaabo inuu u qoran yahay hab aanu iibsaduhu u fahmin macnihiisa si boqolkiiba boqol ah waana tan Jordan Lam mar kale iyadoo arrintaa ka hadlaysa
So even though the agent, they often will say to you, oh, you know, this property is going to be finished in a couple of years from now, That sunset clause in the contract usually allows
inkastoo uu iibiyuhu sida qaalibka oran karo tusaale ahaan guriga dhismihiisa wuxuu dhammaanayaa laba sannadood kadib xaqiiqadu waxay tahay sunset clause kaas heshiiska ku dhex jira ayaa isaga u ogol inuu guriga ku dhammeeyo shan sannadood ama toban sannadoodba waxaa kaloo iyana dhici karta maadaama aanad hore u arag guriga oo dhisan in marka la dhammeeyo uu noqon waayo sidii aad filaysay hadaba hab heshiiskan off the plank ahi wuxuu u ogolaadaa iibiyaha inuu ilaa xad ka baydhi karo wixii aad hore naqshada ugu aragtay ama ay hore heshiiska kuugu sheegeen bay tiri dadka iibsanaya gurigoodii ugu horeeyay waxaa laga yaabaa inay dowladda ka helaan lacag magaceeda la yiraahdo First Home Owners Grant taasoo loogu kabayo tan ay guriga ku iibsanayaan waxay kaloo heli karaan inkastoo ay ku xiran tahay gobolka uu gurigu ku yaallo cashuur dhimid ah cashuurta stamp duty-ga labadooduba in la helayo in kale waxay ku xidhnaan kartaa qiimaha guriga lagu iibinayo tusaale iibsadayaasha reer Victoria waxay heli karaan $10,000 haddii ay iibsadaan guri aan qiimikiisu ka badnayn $750,000 laakiin isla Victoria kuwa degan degmooyinka gobolku waa Regional Victoria waxay heli karaan $20,000
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.